mwamba osi
mwamba
ana matatizo
mwamba
tajiri ana baya
mwamba
yani amenyoka
mwamba
nilizunguka kila kona kutafuta furaha ya moyo Mungu kanipa yeye anayenifaa mwamba anajua inachoma mukaronge tanga baga moyo Mungu kapanga yeye amwezi kukataa na mkumbatia Amnifanyi chochote tena namshika namchumbo amsemi chochote nambeba pia Amnifanyi chochote huyo ni wangu natamba simuogopi yoyote Mama Amina bele Amina bele bele
Mama Amina bele Amina bele bele
Mwacha pite mbele apite mbele mbele
Mwacha pite mbele Namleta shemeji yenu muone Mwamba uyu hapa Mwamba uyu hapa Mwamba uyu hapa Mwamba uyu hapa Namleta shemeji yenu muone Namleta shemeji yenu muone Mwamba uyu hapa Mwamba uyu hapa Mwamba uyu
Kipele,
mwamba,
siyo bahili,
mwamba,
tena hajarogwa,
mwamba,
tajiri amenoka,
mwamba,
nilizunguka kila kona kutafuta furaha ya moyo, Mungu kanipa yeye, anayenifaa, mwamba anajua inachoma mukaronge tanga baga moyo, Mungu kapanga yeye, amwezi kukataa, namkumbatia, amnifanyi chochote, Namshika, namchumbo, amsemi chochote Nambeba pia, amnifanyi chochote Huyu ni wangu, natamba, simuogopi yoyote Mama Amina bele, Amina bele bele
Mama Amina bele, Amina bele bele
Mwacha pite mbele, apite mbele mbele
Mwacha pite mbele, apite mbele mbele Namleta shemeji yenu muone Mwamba uyu hapa Mwamba uyu hapa Mwamba uyu hapa Mwamba uyu hapa Namleta shemeji yenu muone Namleta shemeji yenu muone Mwamba uyu hapa Mwamba uyu hapa